Lukka suura 10:4 ayaa 38:4 yaaki 38:5 lamdam baatudam lamdam dum fi boddum amma to beldum majam ittake ko wartirta beldum majam wala ko dam wadete dam nafata goddum sai ni dam rufe godudo noppi nanoji funana bandirabe am der ayaje de yesu almasihu ko annabi isa alayhi salam heñitiri ekkitinol muɗum e wiiki fuu tokkuɓe mo gaɗoɓe ko allah jomirawo yiɗi giɗuɓe allah ɓurna ko ɗume joɗiɓe jonde aadilaku annabi isa alayhi salam wi'i eɓe ɗon bo lamɗam duniyaru bo nonno o tabbitini nder linjila deftere matiyu suura 5:13 wiiki onon goni lamɗam duniyaru amma to belɗum majam ittake ko wartirta belɗum majam wala ko ɗam nafata kadin sai ni ɗam rufe yimɓe jaɓaɗam bandiraɓe am mawɗo e pamaro debbo e gorko en andi ɗume woni lamɗam en bo andi nafeɗam majam hande nyamdu to lamɗam wala wala nano belɗum mayru gam non bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi isa alayhi salam nder ayaje ɗe yeyso almasihu ko annabi isa alayhi salam e tabbitinana en toni en giɗi allah jomirawo e ɓernde meɗen fuu en bo gaɗa ko allah jomirawo yiɗi en joɗo jonde aadilaku to en ɗon bo lamɗam duniyaru bo nonno anduɗen to ɗum waɗa e ndesa kusel e ɗum sammina lamɗam dow majum gam to ɗum nyola ɗo annabi isa alayhi salam e tabbitinana en toni en gaɗa ko allah jomirawo yiɗi en joɗo jonde aadilaku e lawol kuuɗe meɗen boɗɗe to en kaɗa e duniyaru nyoluki bo nonno lamɗam haɗirta kusel nyoluki gam non bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi isa alayhi salam sey paamen boɗɗum allah jomirawo e yiɗi gaɗen fi boɗɗum joɗoɗen jonde aadilaku jonde laaɓde gayen ko iri nde hallende e laawol kuuɗe meɗen boɗɗe kaɗen duniyaru nyolki gam to en gaɗa nun yimɓe nanay belɗum meɗen gam gikkuji meɗen boɗɗi bo nonno ɗum nanirta belɗum nyamdu to e wodi lamɗam gam non bandirawo am an tokkuɗo annabi isa alayhi salam yimɓe ɓe joddiɗa e nana belɗum maɗa yimɓe e nana belɗum am bo lamɗam nder nyamdu ko yimɓe e mboytoro gam gikku an kallungu sey nyumen boɗɗum bandiraɓe am to yimɓe nanta belɗum gikku meɗen enen tokkuɓe annabi isa alayhi salam to en kuwa kuuɗe kalluɗe karminiɗe to en ɗon bo lamɗam baatuɗam kayto raako annabi isa alayhi salam wi'i ɗum waɗana iri ɗam ɗum lamɗam o wi'i lamɗam ɗum fi boɗɗum amma to belɗum majam ittake ko wartirta belɗum majam wala ko ɗam waɗete sai ni ɗam rufe yimɓe jaɓaɗam gam ɗam nafata goɗɗum kadin kayto annabi isa alayhi salam e tabbitinana en ɗo toni en gaɗata ko allah jomirawo yiɗi nder jonde meɗen en gaɗata jonde aadilaku jonde laaɓde en tokkata ko allah wi'i to en ɗon bo lamɗam baatuɗam wala bo ko ɗam nafata sai ni ɗam rufe yimɓe jaɓaɗam kayto allah jomirawo henda en e wartuki iri ɗam ɗon lamɗam gam non bandiraɓe am enen tokkuɓe annabi isa alayhi salam sey linciten ko e meɗen nder jonde meɗen en gaɗa ko allah jomirawo yiɗi en giɗi allah jomirawo e ɓerɗe meɗen fuu ɓurna ko ɗume en giɗi allah jomirawo e ɓerɗe meɗen fuu ɓurna fi duniyaru en tokka ko allah jomirawo wi'ata en nder wolde muɗum gam non bandirawo am an tokkuɗo annabi isa alayhi salam sey ƴama hoore maɗa hande an alamɗam bo nonno annabi isa alayhi salam wi'i ko alamɗam baatuɗam ɗam nafata goɗɗum sey ni ɗam rufe sey lincita hoore maɗa fuufi kalluɗum e gikku kallungu gonɗum nder maɗa kaɗa e ɗum ma garta lamɗam sey tuuba daga majum ala ɗum tokkoɗa allah jomirawo e ɓernde laaɓde gam garta lamdam e jayngol bononno annabi isa alayhi salam wi ndiraya jeden do onon goni lamdam duniyaru gam non bandiraabe am enen tokkube annabi isa alayhi salam seytuben alen fu jikku kallungu e fi karmini dum gadeten tokken alla jomirawo e berde labde kulen mu ngaden ko yidi der jonde meden e non gartirten lamdam e jayngol duniyaru bononno annabi isa alayhi salam wi ndiraya jeden do gam non emi do alla jomirawo walla en ngaden ko yidi der jonde meden tokken ko alla jomirawo wiyata en der walde mudum ngiden alla jomirawo der berde meden burna ko dum e der duniyaru ndu njododen jonde adilaku jonde labnde gam yimbe nana beldum meden bononno dum nanirta beldum nyamdu to e wodi lamdam